Katika kila tatizo, iwe kubwa au dogo, nitaweka imani yangu yote kwako.
Praise my soul through every hole.